Ati dechibina cha NRM bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino ng'ononi Yoweri Kaguta Museveni akubiriza abantu b'e Kampala okukuuma entobazi zibayamba okufukirira ebirime byabwe n'asuubiza abantu b'e Kampala ng'enteekateeka y'okufukirira bwe bagenda ogissaamu amaanyi bw'atyo n'abasaba okukuuma entobazi nga beewala okukoleramu ebintu ebiyinza okuviirako ebitundu byabwe okukala. Pulezidenti era asinzidde Kampala n'alagira omubaka omukyalo w'ekitundu kino Mole Asiimwe ng'ono yawangula mu kamyufu ne yeesimba okubwa nnagunigina okudda ebbali alekere Anna Kansiime nga yawangula bbendera nga mu kino pulezidenti asabye abawangulwa abataali bamativu okumutwalira ensonga zaabwe azekeneenye.
Nampola abokuba okwiba omukalulu omusango omutemu a criminal offense okuba akole kamuka ne wahinduire results ahindura results tuba mukomo lazima ekyo nkunagambira beta ba independence kabaindensi mwe anti bayibiro merabe eta ekiriirambo nawe bakamwiham tunga obujuzi ndetere nyowe oragare na polisi leve obushuma tali omuntu wahindura results ite omushuma ogo wele jajitame next year.
Bino byonna munnaffe Nandawula Sara yabituleetedde.